For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best.
Oh no, oh baby, wait. Me happy to give you all the love and passion. No, baby, be calling me back.
Bana, ibana mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter KE once again. Welcome back to my YouTube channel. But first of all, confirm if you have subscribed and you haven't subscribed, kindly just subscribe, like, comment, share. Itakuwa fresh tena zaidi. Wewe sample update you to zile ngoma mpya kabisa ambazo zinatarajiwa kutoka kwenye game zile tu ambazo za kitambo na zile tu ambazo ni mpya kabisa. So we have this amazing song, yani anytime from now itakuwa ina drop, it will be dropping soon. Anytime from now, yani out soon, ibana hiki kibao kitakuwa kina release. A very amazing song, yani kutoka kwa wasanii kutoka zile sehemu za Nigeria. Bana, we are talking about kibao kinaitwa to constantly, yani hii constantly is the official name ama title ngoma fresh ambayo inacharaza tu na wasanii anajiita tu nani, anajiita Boy P akiwa pamoja na Hais. Bana, wamekuja pamoja wakafanya kibao fresh tena zaidi ambacho trend kina trend through sana sana tu pale kwenye TikTok, Instagram. Bana, yani kinafanya refresh tena zaidi baada ya release official, lakini akikitoa tu bana kwa tuna ku-update na tuwa kuna kujuza vizuzi tena zaidi. Anajita tu Boy P pamoja naye Hype. Ebana wanakuja na kiba ama Haizi wanakuja na kiba fresh wakikuambia tu constantly. But akisha tu umeweza kusubscribe kwa Jim Presenter KE, kindly just subscribe, like, comment, share. Alafu mbita kwa fresh tena zaidi. Ebana, when this song itakuwa out, itakuwa tuna ku-update na tuwa kuna kujuza. Anyway, this is Jim Presenter KE. Make sure tu umesubscribe. Until next time, bye bye.